Ekitongole ekyobutonde ki National Environment Management Authority NEMA kirangiridde nga bwe kiminize enteeka ez'okulamba ensalo z'entuba ze ziri mu Kampala okumala ebbanga lya nnaku asatu olw'okuwa omukisa abeesenzaamu okuvaamu mu mirembe. Mu bbaluwa eriko ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno eriko omukono gwa ssenkulu wa NEMA Barirega Kankwasa eri Lord Mayor wa Kampala mu bbanga lya mwezi gumu NEMA yaakugenda mu maaso n'okulamba ebifo ebijja mwegenda okusengula abantu abeesenza mu ntobazi okufulumya ebiragiro eri abeesenza mu ntobazi kwosa okulamba ebizimbe ebyazimbibwa mu ntobazi. Mu kiseera kino NEMA era yaakusengula abaddamu okwesenza mu bifo ebyalambibwa nti ntobazi kwosa okuziyiza abeesenzaayo abajja. Dr. Barirega asabye obukulembeze bwa KCCA okutegeeza bonna abeesenza mu ntobazi n'ebifo ebyobutonde bwe batakkirizibwa okubyamuka mu bwangu ddala. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno KCCA yasaba NEMA eyimirizeemu ku bikwekweto olw'okugisobozesa okutondawo akakiiko ak'obutonde bw'ensaka National Environment aka Environment and Natural Resources Committee akanaakwatagana ne NEMA okukakasa nti obutonde bw'ensi bukuumibwa mu kibuga.